This is when I'm with classic. It's sort of a love it. These songs was full of ladies. Classic. This is good music. With mom and him and the boy. Classic. Yeah.
Nilipotoka tabu nyingi baby. Nimevumilia vingi vitimbwi mpenzi. Wepeke unanijulia. Nikiwa sina nalia. Nikipata kidogo tumia mpenzi. Ah.
When don't my everything. Cause you my everything. You are my everything. Yeah. When don't my everything. Cause you my. Ni kupambe kidogo situlishimia miogo mie aigi wa jodo ae shina zipo mpenzi yapo ili yalikuwa wengu wa mbini
chereko 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 subi kupambe subi kumumu baby
nini kukusu kumumu
You are my. 'cause of my everything. No, 'cause of my, 'cause of my, 'cause of my, 'cause of my.